Ok, amini kwamba niko ni MC Tiny Boy, eh?
Made it.
Kila napoka nawaza sana, hivi kweli pesa nitapata vipi? Ndugu na jamaa wamechachama, kila kiniona wanakunja sura. Sina pakuka na tanga tanga, sina ndugu wala marafiki. Namuomba Jah aweke kalama, mtoto wa Kigoma nisitoke bila bila. Mimi napambana usiku na mchana, bado napambana na sikati tamaa. Bado zamu yangu ba, hata siku tini nikikosa, ila zamu yangu ba. Bado zamu yangu ba, ipo siku tini nitapata, ila zamu yangu ba. Siwezi kuacha mikwenda kanisani, siwezi kuacha mikwenda msikitini. Mgawa Riziki
wewe tuma nani,
hawezi kuniacha ipo siku nitawini. Mimi napambana usiku na mchana, bado napambana na sikati tamaa. Usijapata ila zamu yangu bado, bado zamu yangu bado, ipo siku tini nitapata ila zamu yangu bado. Tiny Boy wapi Shanko, amsalimie Da Twisty, ampe salamu DJ Faiso. Awe Bezile, we mwanangu, we boy talent. Awe Devani, awe mwanangu Dunga. Amsalimie Piedi, awe Machado. We DJ Chita wa Milazo, we matalenti, we mwanangu Baga Boy. Asana tu.
Made it.